mimi, kao upona mimi. Para si mini, au nipona tone. Basi shiki mkono, niwaage ndugu zangu. Nomba shiki mkono, shiki mkono, nimuage dada yangu. Naomba shiki mkono, nimuage mama yangu. Naomba shiki mkono, niwaage kaka zangu. Naomba shiki mkono, niwaage rafiki zangu. Na nimempenda huyu, huyu kaka huyu, huyu. Na nimeshampenda huyu, huyu kaka huyu, huyu kaka. Na hapa nimempenda sana sana sana, yeah. Huyu kaka mzuri huyu. I'm your queen. Upendo wako kwangu, baby. Wewe fungu langu. Basi shiki mkono, hey, niwaage watu wangu. Shiki mkono, 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 baby. Niwaage ukoo wangu. Naomba shiki mkono, baby, shiki mkono. Niwaage rafiki zangu, baby. Naomba shiki mkono, baby wangu. Niage ndugu zangu, baby. Na nimeshampenda. Nimempenda, nimempenda, nimempenda sana. Nasema, nasema, nimempenda, baby. Nimempenda, baby. Nimempenda, nasema, nimempenda. Yeah. Hey, yeah. When I look at you, I see love, baby. You know, me and you, we deserve each other. I know you love me. I love you so much. Just hold on, baby. Hold on, I'm yours. Don't let me go.
Tunaomba Mungu atupe toto wema, atupe afya njema, tuishi maisha mema, mafanikio kwetu, furaha nayo kwetu, baby. Huzuni haithubutu, nakupenda, nakupenda.